batambuze wanincha tuvao katigwe kola byokoze ngo chimanyite tusigazao kasera kakubera one tunyumirwamu kubitu teganyiza etakera kalenda yobulamu oba buli omumu kama yajisigalize yomumu kono kweye tomanyiro ligenda ekisinga mu obulamu bo ebiseno bikwawo Bulamu bomu omoyo ko mukwase byonna kirigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Bulamu bomu omoyo ko mukwase byonna kirigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Mubanji kwa tweinu lirambuka sita tumanebio chechisinga Mulinde tuwela birati banja babile kebio Nga babili na kakasera Mumenye kela chinebio vikuwa ofirwe Omoyo bogu sikirire Wanifunya kasero fumitirize Ochimanye mukama kwetaka Bulamu bomu omoyo ko mukwase byonna kirigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Bulamu bomu omoyo ko mukwase byonna kirigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Sena binjibye tutamanyi eri abe wateyo esine bajegana Neba imirira wokululwe nebafuga okwegomba kw'omubiri Gwe wandira buse kiseera kigwayo mukama n'omuwabula mwakulembere Owonye emmeeme y'okuzikirira olunaku lw'alisalira babi omusango Bulamu bomu omoyo ko mukwase byonna kirigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Bulamu bomu omoyo ko mukwase byonna kirigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo